tuze tuze joli otubulire kubye miziro baba kubaga bituli bubi amanya gamute tugamanyi bulungi emiziro mingi tetugimanyi n'obubbiro nkumu tetubumanyi amanya gamute tugamanyi bulungi emiziro mingi tetugimanyi n'obubbiro nkumu tetubumanyi lubega beddira ki tubulire tukimanyeyeye beddiranga byejerengesa kekapiro baba namuli beddira ki tubulire tukimanyeyeye beddira nkimakima gwe muziro bakatongole beddira nte akapiro ngali walusimbi beddira fumbe akapiro chikere ntukwa yeddira lugabe akapiro marere na mama yeddira kobe akapiro kama mutasingwa yeddira mbwa akapiro chuma jambwa kaira beddira mbogo akapiro ndere Masike yeddira mpindi akapiro kiindiru Sebu kwao yeddira musu akapiro kayosi Kasaga beddira mporokoma akapiro ngo Ganja yeddira mamba akapiro mubuya Gaja buongwa beddira namungona akapiro mutima Bosa beddira ndiga akapiro mborogoma Mukano beddira njofu akapiro mfu Chikwata beddira nkeje akapiro nkeje akiemba Senjobe beddira njobe mama akapiro bugara Kidimbo beddira nkerebwe akapiro chinyirikisi Kaita beddira mvubu akapiro njofu Jita beddira mvuma akapiro kativuma Mutesa sira beddira ngo akapiro kasimba Mayengo beddira swa swa akapiro ponya Semanyana beddira senene akapiro nabangongoma Ambaga beddira taraganya akapiro malele Cheyune vanakisige akapiro kungufu Namugera beddira mutima akapiro maugwe Chitanda beddira njasa akapiro mbujuru Nakigoye beddira kinyomo akapiro mutima Nguonko yeddira kiwere akapiro nguomera mbuzi Kabasi beddira kasimba akapiro ngo Mwige yeddira kibe akapiro kamukukuru Kafumu yeddira keozi akapiro nsomba byuma Mbazira yeddira nyonyi nyange akapiro kungufu Woye maziga kisasi akapiro gongolo Buju yeddira butiko akapiro kunamorondo Kije yeddira mpeo akapiro kayosi Kibondwe yeddira suma akapiro kasuluba na katolo Solo yeddira ngonge akapiro kanene Chinda yeddira kusu akapiro namugara Sabalangira barangira akapiro bitakuju Thank you.
Tu es un zégué.